Zaga 9
Somebody want child in a river records. Producer Andrew as usual.
When you flavor gani, vanilla and mama yembe. Strawberry ni weka yeka chocolate. Koroga hivi gunduru bonge zeke. Nipunguze joto, temperature rising. Later, songa shakari na muku. Zunguka, kama umepandwa na teacher. Niwesi mama, ice cream na chirika. Inalifanya mini kulia kijiku. Tasha, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream. Lovenda, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream. Nita ice cream, nisikia utamu wa gizani. Kwa vitendo, nisiaza mwome nyakuwa. Tia utamu, nitalamba kwa vidole. ICE cream. Your skin is shine like dynamite. Come a light, just squeeze out your fear man, you know.
Excuse me, I know some ice cream.
Inna the dance, them girls squeezing the ice cream.
Tasha, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream. Lovenda, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream.
Umesema ati ni pesa ngapi? Pesa shikana. Pesa utas. Ati pesa ngapi?
Wacha tulambe. Kuja tulambe. Sasa tulambe.
Lakini zazi.
Wacha tulambe. Utamu ice cream ni kulamba. Tulambe. Kuja tulambe. Sasa tulambe.
Lakini zazi.
Wacha tulambe. Utamu ice cream ni kulamba.
Tasha, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream. Lovenda, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream. Tasha, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream. Lovenda, nipe ice cream. Nipe nipe nilambe ice cream. Ongeza ice cream. Ongeza nilambe ice cream.
Wacha tulambe. Kuja tulambe. Sasa tulambe.
Lakini zazi.
Wacha tulambe. Utamu ice cream ni kulamba. Tulambe. Kuja tulambe. Sasa tulambe. Wacha tulambe. Utamu ice cream ni kulamba.
Lakini zazi.